Olwembere kwesibyeko obato tyambuzo bato tyachusa chuse ndowoza kubanga wansi w'omusalaba wali w'amaanyi agakutula enjegere kati twale dala kereza nange nti mu linnya lya Yesu byonna biyinzika aleluya. Olwembere kusibyeko obadde otyambuzo obadde otyachusa yebeera ndowooza okimanyi mu musaayi gwa Yesu tulina amaanyi agakyusa embeera batitwale ddala kkiriza nange ti mu linnya lya Yesu byonna biyinzika aleluya.
Aleluya
Mukama bali kitanda ky'okolako kakkiriza Mukama. Bamusindika mama nagumana gamba wekoma ku Yesu oyo zena sumululwa nawo lwalero twale dala volokoka kuba Yesu wali atume kigambo kyene kimonye ndwadde zafekiriza ona ona lero. Haleluya
Mukama,
haleluya
Mukama,
kwati kitanda kyokola kukiriza Mukama. Sagwa na manya gechiziki za gambe vyokola Lubale wechi kambi sambwa Meweri batogo Antigo sivanga na yasiva Era vosumulula na yasumulula Chovola vanyimba rente nane ngulumiza Kabaka wafe Yesu mulamu. Haleluya Mukama,
haleluya chitanga,
kwa chichitanga chokolo kukakiriza Mukama.
Habisobola vyo na vizika
chogolokoka yatululwa lero ntyo sobola.
Haleluya chitanga.